modi Moussa Dara labe quartier papa be secteur tayre sunna jangu juma bimbi mi ko sud mari ko sare ga bon bay woni ha 17 mi woti ko sud bon mi yari mi dandi be ngure wonde ton len ben ha o yaltido be down to yari yettal fo mi noddi soni ha dani yettal bon wonde ma tantu mi noddi kay soni ha ronki yettal tay futro fewndi ke misalli mi yeko julide mi won ton mi juri futro mi haddi ge bay mi haddi gali bay won fam mi nodditi tay ala wadde ton de gali taw mi don mi wata humbita ko raha ina to bari mo bambi bobo jeo wete no mari ma bobo bobo ko mo dubi lidi bon woni ha weti bimbi samedi on mimmi mi ari ko laptan dari ko tara ko goddo hawre makko ala badjiga pure on kanko e bobo makko mi landi ko laptan ni jindi ton ben dum wala dum be yaa o mi ko politi mi declare ko to makko kanko yeeku gendarmerie declare.